DajinSaathi.com.
I'm coming. Nje mlango wako ni grout au mazafanta master. Muda ndio now now njia. Watoto wanafagiria. Mathematics hesabu zipo kwenye njia. Wananita noma. Jini kwenye boma. Wasiokuwa na macho leo ndio wanaona. Nishashika hela. Nyingi zaidi fela. Mimi ndio posaga. Ruge yuko jela. Hakuna gasta wala somali. Nipo kwenye backlane. Nipo na sipia. I repeat complex. Yuko na VV. I repeat God knock, I said my JD. I repeat ever, I love being where. Be trucking away, come a shallow millionaire. And I'm a toosie, they make us a work in blue. Hookie on a track, like you want to make for you. Rhymed on the back, up below the dollar store. Hell, I don't me bat, I love me, who's a low. Cry, I can't give a hell of a salam. Shamba, show me, me, shamba, the salam.